Nyawana yanga nurwa mabano nyawana yanga nurwa mabano Nyabura munderere ngende tinyana gambire butunde bwa kayirwa na mugende Imwe bantu banyarushenge rwabagirwa we nabura nabara musore irege we mulire Nyabura munderere ngende rwamabano Nyawana yanga rucenge zarwa mabano na changa benshi niboga nabara musereje rwa mabano na changa bakazi bawe tuniboga nibesiga nabara musereje rwa mabano